yande joyi no wittori min tawi sappo e joyi studio kalangu habaruji e fulfulde kori jam woni e moɗon hannde sembe habaruji men haaltana haala andinore nde ministére hawjinde red leydi meɗen Niger wurtindo fi ko darto hono cuɓaki ko hanta e waɗama ɗum du kondanni har filla ko darto hono waɗoygol propagande tefgol himɓe ɗum enɗa haala moon ko haalte fa hande nde min jewtidi e anduɗo sanne e dow filla ko darto ɓatta keji lamoɗo leydi dow fi ko darto hono cuɓaki no wawi waɗoyde yaade yesso kañum e propagande noonni fa hannde ko watta millioji keme jeɗɗi français fa ɗum wonno ko leyɗi duniya hawrinde muɗum aadi wallitude leydi Niger gam batte wallugol du har filla ko darto jonde jaam waɗato e nder lac Tchad ɗum du hawritere waɗa ɗo e nder galluñemen yewtere men pinno hannde studio kalangu haaltana haala ñaw coronavirus ko laati région ji kewɗe leydi men Niger ene yiye ɗum ɓeydode konda to e nder maradi woni ko Mohamed Mama yewtidi e loctorojo goto o andina en noɓe gooɓe jogori ɗum caggal ko fawal jo keeri mabɓita hakkude Niger e Nigeria. Soumane Amadou ko janganta habaruji ɗi endani e fulfulde yerno mbirnomi ele ko e kibaruji ɗi no tawa ministére hawjinde reedu leydi meɗen Niger waɗi andinore goɗon nogay jeet lewru janvier du nogay e goɗo woni Kenya noonni e dow fi ko darto mabɓitol farjon propagande e tewton himɓe hara hono cuɓaki jahangal ɗiɗaɓal ko horejo leydi meɗen Niger ɗon du kono andinore nde wiide ke hono so tawama himɓe ɗon heddeke filtoɓe laamu nonnon wajibi sey ɗum dooma fawara joni hono fa hande hono hawjiɓe filla ƴewtaru yaade e fande talkiɗi enɗan ɓe ƴeewa ɓe kaala ñande ɓe kaali fu jangoɗo muɗum woni ko propagande on enɗan fuɗɗete min andina on du kondan ni ele haala goto kan tawa tewtol laamu ɗiɗaɓo ko watte e leydi men Niger ɗum hana wadde noga e go e lewru février ko warta ɗum enɗa ɗum wonno koɓe andini himɓe ndenene ka ɓe mbiɗenne ñande fu hono cour constitutionnel kam woni hono moɓol ɓatakeji laamuɗo leydi men Niger wurtini wiide nani no cuɓaki arande ki wanno jangoro muɗum ni woni ko propagande o fuɗɗete noonni e dow laawol gotol ngol enɗan seni wi ama joni himɓe filake laamu ngu fa tawama hedde ko himɓe ɗon hoƴaka feƴ goto saabu no woodi ko inditirte goɓaw waɗay na mbiye goɓɓu waɗay ko goɓɓu waɗay ɗum endan himɓe hewɓe famatanoyi ɗum wontiri ele leydi men Niger ɗum gam batte Allah keɓen paamen mayna carte Bocar laatiɗo goto noon enɗan e anduɓe sanne dow filla ko darto ɓata keji laamuɗo leydi men Niger dow callalol o haalni Moukhtar Hamadou ɗume woni ɗum ɗon
la question du ballotage
nokku to cuɓaki watte laabi ɗiɗi ɗonnonde nin ɓe jeewi tewtugol aranol waɗay fuu liɓuɗo ɗum woni keɓuɗo ko ɓuri feccere suɓɓiɓe ɓen nden noon sayse yaha tewtugol ɗiɗaɓol ngol jonkay daɗoyɗo fuu kam heɓi kam woni keɓuɗo dow hemre capanɗe joyi e neɗɗo gooto ndeni ley tewtuɓe ɓen waɗay fuu keɓuɗo ɗum nden kay nden yeete tewtugol ko laawal ɗiɗaɓal ɗum ɗum ne woni ko waɗi hedde cuɓaki gakki nogay e jeɗɗi lewru décembre bittiɗo nder tewtoɓe wonɓe noya ko laawal ɗiɗaɓal ngal wala fuu keɓuɗo ɗum nder maɓɓe ndenne tewtugol laawal ɗiɗaɓal ngal no yeete ɗom ne ɓuruɗo on accete witto
majorité relative
hawride tati ɓerɗe ɗum du konnani e dow fi ko darto hono ko darto lac Tchad nder mum to enɗa e jonde muɗum no wontiri waɗama ɗo enɗa ñeme ɗo enɗan leydi Niger hawrinde du konna do inde leydi Niger non ko nde waɗa Nations Unies kam on fedde leyɗe duniya aade ke waddude ballaga muɗum e dow fi o gam batte himɓe taaɓe nder lac Tchad ɓe jooɗo jaam millioji keme jeɗɗi français fa kamɓe aadi wattude e dow fi on enɗan yerno fanimbiteɗo Louis Oben laatiɗo kam on do inde Nations Unies e nder leydi men Niger haalani Rafika Attaher
la stratégie de stabilisation
sigila gaddo hakkillo fukkingo ɗo nder difa o ɗum ƴeɓatana gurda ɓiɓɓe wuro difa ɓe nangodira wodde ɗum waddanan du gomnanti ko yirda laamu no tawte nder nokku on saatu fu ngol laawol ngol min joƴƴini no waddanan ɓiɓɓe wuro difa dilluɓe ɓen keɓa wartude wadde gurda mum en no woɗiri ba ko caɗale kewɗe no godi laabi ɗin no tokkititta fa woɗa min gattan nimɓe nder mum hawtade e sogeji e ballagaji komin gaddata kulle noon jaadoje ko wattataɓe ɓe mbowa jonde wakkati fuunde e ballaga ka fedde pinidi waddi million goto e ko deki ceede dollar gam hakkillo fukkingo kamɓe gomnanti e walloɓe
mum
himɓe tawaɓe heeɓi saɗarma wakkati ko ndiyam toɓuno hitande hikka ɗum du konɗan nimɓe ndiyam ñaami noon ni eley fawar joni fawne ma do enen galle nyemeto wete arrondissement Dioyop ben do du egginama yaramto wete Kangamu to be tawato hande deni hew mabbe fu no tawam ele chadale sanne sanne subako enani bandirab amin na mbiyam bandimin tarnaande fuda Ahmed yeyto yewdo e wobbe mabbe nani ko be kalni dum ko be ngomi jaa har chadale de
irga sabe
men getti men kalfini du de men gidi ceewon men burtinon men le boddidi e torraji di en fu neddo fu yita nokku mudum wada ba tendere no wala fu ko min giedo wobbe hadda bolle barta leleche mu
ni go gondi wi
dil gogo gormo
min gondo min joodi kay jam e seyo baskay fu wala de yi ko ni woni himbe torra mu en hande ni woni sauti no kurnde min kebane min jia no kuto min kokka to enna neddo fu no yidi yano kure mudum ko min joddo ha nyamdu na ha nyamdu kay wala wala min joodi ni no mar ko be gaddano mi illu arande ni no min nyandi dum min kantin
ce zaga yon wodi ni ning wakuban
wallahi rafuno wodi e pewol de asella ayi lok torore safare wala gande ayi du winnante safare bo wala cede mayre sukabe seres jam konno nangu yeddi ko nyame saku diddi imma katare amman dum hanti wallahi joni mi himba ko jemi
Nani to enda agades du kona noga e jewar noga e jet leur janvier du nane noga e gondo gondo nder mundu enda hebama himbe tawdaabe nyaw coronavirus ko to chapan tato e go nder mabbe du kona dido woni ko mayi dum du kona huno ko lati wonno beydo no enda en le leddi men Niger fu yerno ministere hawji ne fila ko darto cellal bibe adamaabe haliri nden ne nyaw gun don no filo e nokkuje de fu himbe horebe dum bi no wajibi himbe tokka laabi ko rentoto dum e nyawgu enda Mamudu Malang Adam kawon horejo hono loxoroto enda amawnde Agadez nani ko haali bandimi Musa Mama Edofio
toutes les couches sociales vraiment
no hedde der no kuje den le leedi di fu nyawngu naati don der Agadez yaade dilla ambe leede min kebi lokotorobe wondube e nyaw coronavirus ngu lekolibe e janginobe kambe sogeji fu tawdama e makko sengonga bibbe nyawngu no dom yilo sanne no minen kani hojude labi e dawtanade labi kingadi gan hisinde nimbe nyaw ngum misali lotol juude e katare gattol sumreji e acca hawrude nokku gootu joodo de to min kebir saa woni duudal nangube nyongum fu tawraabe alaamaaji non amma ko buri hulqinaade woni seni joomu no wondi e nyaaw diabete nyaaw booje sukku doyru e sida dun tarrando san
donc il va développer la forme sévère
non nar fi la jande ko na janvier du nan e nogay ne wonno ko fuddito wada e do filla ko darto mujjintingol jande leedi men Niger dum du ko na jandeji pamardi enda kanon woni mujjintingol gadangol enda dum hebi chadal der majju san yerno mar sumana docteur enda mo l'école quartier to enda tilaberi o holliri fa hande bandi mi tato na Boubacar Umar
conviendra avec moi que pour faire un travail
ko neddo wada gollal lobbal no hani non neddo tawri arake jorde ko wada gollal gal neddo heba du faande e kintinoje lobbe e kintinoje den enden kebaki amma sigila joddinde jande den fa dun nyanya kan woni himbe kebay e kintinoje mum kanude gonga dum wadi e kintinoje gom amma hana janginobe enden fu gadana e kintinoje den denne ko hani kan woni wiyebe fu be gadana e kintinoje den enden do sigila keso ko watta be nyanya der janginol mabbe sigila keso o duude en dari fa handen do dewte janginol denno kan tuugi tawi du handen himbe gala dewte de en denne ande tawade der dewte kidde de en dan kan en kana kawre gade dewtere worre ga ekintinoje de en ko watta janginobe en dan dukay bawa gadi gollal mu en
nappe tan te bien enseigner cela
nonni har fila ko darto maro ndemetengo leedi men Niger du taykama wala der lumoje nokuyde fu no file wala no hebe sabu dume jaccere wadi sanne dum du kondani yerno horebe hon fawar jondu kondani demol manangol holliribe bi hun non ko lati rawane de enda en pami ndiyan kany won ko nyaami gese maru de enda fu kanon woni horejo mabbe hono federation enda o holli o wi yaade yesse de kalay maru hebete fawoda Yakuba Ayuba horejo hono fawar jo fedde hawrunde dental hawrinde ji remobe maru leedi men Niger ko haani mama ada bandimi
Sadorma maudo ko wadi ongala don keba maro ridi Niger o ndungu hikangu nyami gese maro den dudal mu'e le cooperative dom maro on hette kamdo ndiyam nyami dum cooperative ji sappo e jeddi ndiyam nyami le cooperative to ndiyam dan nyamay sanne woni far hedde tilaberi e didabe ngel du awdiri maro on wadai no wodiri to sadorma ji di wadi ko ridi Niger e halaka kalten ka wala no hebe nda jewi heewi durawani warde hikka ɗo nder ñameyno kuje to riidi Niger sonnete fuu no maɓɓi. Deynde Allah jaɓi ɗo yahde yeeso coopérative uji ɗin ngatti moƴƴintinol yahde lebbi nayi maaro keso on no wurtoto nder Niger nokku fuu. Miɗen miila du nimɓe no keɓa maaro on.
Non ni to wiyete masalla taw wona to enelle commune Birnin ko ni région mo tawa ton won to hitande fuu arna en ɗum wonno tokkuɓe diina arna ka en du kono no potta ton gam waɗa fiyol leydi e dobo doboji muɗum en fa ƴeewa ko wattu ele leydi enelle hitande nde hikka du konno ɓe kaali koɓe jiiɗum enɗan ɓe kaali haala ndiyan toɓan sanne ɓe kaali haaldu kono kulle goɗɗe feereje. Ibrahim Dagala kañum woni hono goto e hoore maɓɓe nani ko haalani bandi min mbiteɗo Moussa Assoumane Arzika to en ɗankoni
magabata dukkamunaa bincikan
min ƴeewan jamuji hooreɓe ɓen fuu no gontiri caggal majjum ndeman ko heɓa komin gonmiɗen ñaminire koreji amin ɗum min ƴeewan ɗum darde sako baasi no ley mum nawala seni no woodi kay min ɗeelan Allah waɗanni nimɓe ko wooɗi yahde nder leydi ndi ndungu hikka ngu ndiyam toɓa no ɗuuɗan sanne sayi to hooreɓe ɓen koƴani ɗum laawol dey toɓan noon ɗan barke ndenne illujon ɗum hooƴane laawol minen illu min jiino hunde ko wartano min kalonto duniyaaru woodi ñaw malanzite no waran saabe majjum no haani hooreɓe ɓen e gomnanti koƴana ɗum laawol fadde e ɗum wara. Allah heƴu en e majjum
igadu e kaalim bisikan wonnan alluba.
Jaati studio kalangu woni ko kettini ɗon jogueɗon e ɗan fa wooɗan yaada yeeso seeɗa kalay studio kalangu wadda mandeji kesi kasen ko holloto ɗum fa wooɗa. Gollal duuɓi joyyi studio kalangu dow tokkitade yaadu leydi Niger no wontiri hara filla yewtere men pinna hannde studio kala ngoni haaltana haala hono ñaw coronavirus kon e leydi ndi endan région warde région hannde nde en jaanto endan maradi nokku to wonno tayke hono ñaw ngu noon ɓeydo no kuje goɗɗo Sayyabu Malla Lawali ka woni hoorejo loctoro mawni nde to endan maradi o wi e dow maɓɓitor keeri hakkunde men Nigéria ɓeydi ñaw ngu endan naade e leydi ndi endan ka non woni no woodi laabi kewɗi koɓe kooƴi yewtere makko kanko e Mohamed Mamma min pirti e fulfulde.
Nous avons eu à activer
nin keɓi ittude no kuuje tati to nimɓe cawrete no woodi no kurende jidan ruji latinde hannde wala no golla ngam heɓaka fuu gonduɗo e ñawu ngu gaddaɗo no woodi no kure madarufa kayre du jeɗɗire ni min keɓayi neɗɗo fuu gonduɗo e ñawu ngun dey lokkotorore mawde nde région o no hen e golle to nimɓe ɗiɗo wonduɓe e ñawu ngun gona no cawre eɓe hen du e tokkitede har ko darta sawrugol maɓɓe
deux cas qui sont
eyyi min jii nder région ji goɗɗi ñawgu enɗan wonno ɓeydo no enɗan no woodi fuu laabi ɗi koƴuɗon gam batte na walla ka enɗan to ɓeydo e ɗo
donc les dispositions qui ont
laabi koƴaɗi ɗin kanƴi gooti ni noon bayle fuu woni waɗaka ley mum amma min gatti nimɓe kinno e ñawu ngun fuu du har ko darta loctoroji amin ɗen ɓuri to min gatti laabi ko hisinta nimɓe raaɓu ñawu ngun waɗi du laabi koƴaɗi yahde to ardiɓe nokkuje ɗen fuu hano ko darta sarusiji gomnanti e gonɗi jonde e ko'e mum laabi kisinol nimɓe raaɓu ñawu ngun ɗowtane gam hunde ko tilsino baako min jetti sanne e ɗowtanaki laabi ɗin gonaɗo no waɗa gam min gaɗi yilaru nder nokkuje ɗen no woodi to laabi ɗin ɗowtana sanne no woodi nokkuje to rafi keƴoram mum no tawa
yala u vraiment ya des insuffisances
maɓɓitol keerol hakkunde Nigéria no wawi wiyede joni no laati caɗale har fila ko darto cellal na
oui l'ouverture de
gonga non ya maɓɓitol keeri hedde leydi Nigéria ɗum saɗorma mawɗo noon waddata har ko darto cellal nimɓe fuu du seni nimɓe no andi ko ñaw coronavirus o wonanani no weccito yahde nder Nigéria amma laabi koƴama gam majjum ley jeɗɗire ndeda loctoroɓe loctorore mawde nde région o mburtake yahde dow keeri ɗin e toyde cellal ɓalli nimɓe e daroyde noyi gollitirɗi gattaɗi ɗin gona no gollire min taykake darde du rafi keƴoram tawama amma miɗen ken e tafande ɗum mosola
e dow nde yewtarni woni ko habruɓe fulfultili hannde assalamu aleykum mbalen to jam wali jaati studio kalangu woni ko kettini ɗon jogueɗon enɗan fa wooɗan yaada yeeso seeɗa kalay studio kalangu wadda mandeji kesi kasen ko holloto ɗum fa wooɗan. gollal duɓi joyi studio kalangu dow tokkitade yaadu leydi Niger.